Water. tarehe 23 kariapa kotebe. Moto, 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 moto. We are not going to stop until we repent. Come, burning bush. Hatutaacha paka tuwe kijiji, paka tuwe kichaka kinachoungua bila kuteketea. Hatutamani kuona mti unaoteketea unaowaka bila kuteketea. I want to become one. I want to become one. I want to become the burning bush. I don't want to see the burning bush, no. I want to become the burning bush, man. Until Dodoma becomes a burning bush, we are not going to stop until everyone burns again. Until everyone burns again. Until everyone. Paka kila mtu awake. Hatutaacha paka kila Tanzania iwe iwake na moto wa msho. Hatutaacha kuzunguka mkoa kwa mkoa tukipeleka moto. Hatupeleki moto mwingine. Hatupeleki wanga mwingine. Tunapeleka moto wa uamsho. Karikepe yekeke toka yantekepa. Hawatasema jenzi wamepoteza akili. Itaonekana tumewapata. A Gen Z, generation that fears God. The generation that fears God. Kizazi cha hao wanaomba cha Bwana kimeinuka. Where are you? 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 Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi?
Can you help him?
Karimanus kefikapa yanta moto moto. Inaona moto kama ulioshuka kipindi cha Pentecost. Unaanzia upande wangu wa kulia, una swipe. Na mimi namuuliza Mungu, kwa nini upande wa kulia? Ananiambia kwa nini hujui kwamba huku ni east? Unaanzia kwenye lango la mashariki, una swipe. Kape kepa kopa ike. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it. That fire. Take it, that fire. Take it, that fire. Take it. Take that fire. Huo moto ubaki nao hapa. Huo moto unaenda nao kijijini kwako. Huo moto unaenda nao mkoani kwako. Huo moto unaenda nao shuleni kwako. Huo moto unaenda nao kwenye familia na ndoa. Huo moto unaenda nao kwenye ukoo wenu. Wamekusumbua wakasema, kwani mnapaswa kufa kwenye umri fulani? Baada ya huo moto unasitisha vifo vya kabla ya wakati. Heria baba kama tajebe. Catch the fire! 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 Catch all over this place! Burning bush! Burning bush! Ayabaka! Musa aliona kichaka kinachoungua bila kuteketea. Lakini leo tunaamua kuwa sisi kuwa kichaka kinachoungua bila kuteketea. Prophesy, 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 prophesy. I see a deeper dimension coming your way. A deeper dimension coming your way. Deeper dimension. Ariami aliasi kekaya. Sufrika. Sifakita. Yari mahanta. Yari makuva. Sukata. ufalme umefika. Dodoma kama mbinguni, ufalme umefika. Biashara yako kama mbinguni, ufalme umefika. Ndoa yako kama mbinguni, ufalme umefika. Familia kama mbinguni, watoto wako watatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Usikia, wakati wajua kupunga. Nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka. Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Asiacha mguu wako e Dodoma usogezwe. Ikufananisha na nani? Unaye jina kwa moto ikulinganisha nani?